nana.
Bea,
Bea. Oh nana.
Niwe wangu wa ubani, nono minsa wangu moyo. Wangu wendo wa thamani, chua wazi tuliza roho. Na sijaribu kuwa nawe mbali, midhofu hali nisikilize. Kazi lako baby girl, umenipapa kana sa ushida. Na kuna liko chepuka, na hisi likuwa napoteza mida. Unapepelusha bendela ya chumbani. Watagwan, shigarawan. I'm sorry for the wrong that I did it, man. Shaka man, wachumbani. When inside in your baby, keeping the road, taking over, packing a mimi. Now, yeah, yeah, yeah. She give me the kind of love, kind of love, oh, kind yeah. of love.
I'm into you.
I'm into you, baby.
I'm into you.
I'm into you, baby.
I'm into you.
I'm into you.
I'm into you.
Sana mpaka wananiona lof. Hata kama sina kitu na kupaga hof. Unaga shida kwangu mamilo. Insta na kukrop kabla sija posti photo. Pull up, if you come in and it's true la fever pie. Pull up,
to where you wanna be for.
Nimechana na viroba, na kunwaga soda. Train 4 hours baby na kuwaga soba. Hata wakiroga, bado watangoja. Pull up. Ato kificha nimekiona baby girl. Beautiful of mine, yeah. Let me die for you.
I'm into you.
I'm into you,
baby.
Over the gamble.